umzimba wami udlale ngawo,
angiwo uthando lwami udlale ngalo,
uyipholi inhliziyo yami. Now me with this, you're young. We're handling, I'm young.